So we have our first question here from the man behind me. Is it possible to have discipleship school in Malawi? Is it possible? That's a question. He has taken interest of what has happened here. So he's asking, is it possible to have a special discipleship school in Malawi?
Ah, good question. Thank you for hearing the message, the importance of discipleship.
Yes.
You need to translate my response. First, consider your church as the discipleship center.
Tilingalire kuti tiwone mpingo wathu kumetochokera ngati malo amene akhozokhala discipleship school.
Because all of a sudden you have the older, more mature, younger, and new babes.
Chifukwa mpingo uliwonse titati tuwone bwino, uli ndi makanda, uli ndi achisodzera, komanso uli ndi anthu okhwima.
And you need to learn how God wants you to train each level.
And
equip people with the vision and the skills to be able to help those who are younger than them. So start with your church and start with a few people. As you pray and he leads you.
Poyambira ndipa mpingo pathupo anthu amene tinawo kandochepa bwanji tiyambire pamenepo tiyambire anthu omwewo kuwaphunzitsa.
Another question?
Funso limene lapita ndikhupa tamvetsetsa bwino.
Thank you.
Thank you, thank you. Another question. We thank God for you that we have connected. Do you have the materials to help us to teach others when we go home or when we go back to our churches?
Yes, I do have resources. If you meant paper, I don't have paper, but we have online resources for you. So I have on the internet, I have resources in Chichua.
Pa internet, abusa po alinao. Material ajichewa otandawuzidwa muchichewa pa internet alipo.
And I hope these messages will be added to those maybe in a month's time.
Ndipo tudziwe pano kuti amapanga rekodi zimene timaphunzira apazi ndipo zipezeka pa internet posachedwa pa mwezi umodzi kubwera.
Go to this website and you can write to me.
Ndedi koza kwafusa busa Jones adivatse link kapena dikoza kupita pa website iyi mafoni masuku ano pa akupezeka pa internet dikoza kwapeza zimenezi. Give us the website.
Yeah, bffbible.org.
Okay, now I've seen it. www.bffbible.org. Pamene buri kapeza po chidi chonse zili muchichewa zina zili muchizungu. Thank you.
Next question.
How often are we going to be having these trainings with you?
Thank you for your encouragement.
Thank you.
I have to pray because many people have asked for training.
All right. I would have been here. I would sit by myself by over. I want to go to the color. Now, my punzira menewa more with the giza more time. Zimwera chokore.
Thank you.
Is it possible to have a week-long training with practicals? Like maybe we can learn and then in the afternoon we go out to practice what we have learned.
Yeah.
Door to door, teaching other people. Is it possible to do that? But a long one, maybe for a week.
Yeah. I think because you know the language and the culture, as God leads you, that you train You start where you are, and God will build up your own ministry. I'm 69, so I'm getting a little old here.
Ari ndi dzaka 69 aphudzitsa thwa akukula nde munthu akamakula mudzi pakale.
So I pass on to you who is younger, so you do it with God.
Ndi akundipatsira ife ndodoyi liresi athamanga mbali yawo ife kuti thamange chakumapeto kuti dakale amphamvu. Another question. Okay, the question is, suppose somebody has received Jesus, is born again, but still more, he or she feels that God is not happy with them.
God but is not the, what with them? Happy?
God is not happy. He feels that God is not happy with them. But still more, there are manifestations that God is using the person. What can they do?
Mm-hmm. And yes. So my first, thank you. You have a lot of good questions. Thank you all.
Yeah.
So in this suggestion, first, I would ask that person, when he grew up, did his father encourage him or discourage him?
Choyamba, I would need to fuse muntu uyu. Fuso hili, kuliko ndi, nthawi mene magula kumoyo kutubi tsopano. Mene magula kumoyo kutubi. Atate wanu, ama kuli mikitsani, ama kugwesani mbwai.
Sometimes our fathers always say, you're no good. Why did you ever come into this world?
Nthawi zambiri, kuma nkhani njona. Nthawi zambiri, ena fitika magula, magula tambeza, kodi, kodi nashibereke danji. Pindula kendu kuona likodi nchani.
But God's not that way. He chose you to be a special vessel for him to manifest his glory. So thank the Lord each day for what he does do through your life and thank him for
what.
Thank
you. But there is another one coming. Tafusan. All right. The question is, suppose you are doing a door-to-door evangelism. Now some people are not receptive. They are not welcoming you. What must you do? Or what can you do? Or what should you do?
Well, I always remember how I didn't want to hear the gospel. So that... I can understand without God's spirit, then they don't have a way to respond. So we just understand.
I wouldn't kind of mean a man and I, oh, since I should end all. Zina is a minimum of the little bit of the answer and dira. You will say that the only answer, but you are running Wabanga.
There's no special way to cause spiritual interest in people except through prayer and kind deeds.
Palibe njira ina iliyonse imene ukhoza kumpangira munthu kuti akuvomere kapena alandire uthenga wako palibe njira ina iliyonse popatula kungomonetsera munthu chachikondi kapena ngatali ndiyosowa zina kumkwaniritsira zasowa zake zija koma palibe kuti ungankakakamize muzi kuti alandire uthenga sizingatheke.
Even in Jesus' day, not all people were open to Jesus's message.
Anga kale nthawi ya Yesu sali Yesu amene amalandira.
It's more important to pay attention to where the Spirit is working.
Ifeyo chindu chatu chikale pamene mzimu wera akugwira ntchito ndi pamene mzimu wera akutitsogolera.
Jesus said, look where the wind's blowing.
Akuti ife tiyangane pamene mzimu mphepo ikuwomba. Pamenepo ndikuti pamenepo mzimu wera akugwira ntchito tipite pamenepo.
How do you know the wind's blowing?
Udziwa bwanji kuti mphepo ikuwomba apa.
Well, you see the branch moving, the leaves.
Umaona mitengo. Umaona mitengo ikugwedera pamenepo pamene mphepo ikuwomba pamene. Ndinawulizinaso pamakazi zindikiro zakuti apa ndikapitapo ndikuthenga ulandiridwa. Pamakone kuti mphepo ikuta. Koma pamene pakuonekerapo singalandi tangodutsa mponi.
So if you see a few people with spiritual interests, start there.
Ndimukaona kuti pali panthu pena pakone kuti anthu ali ndi chidwi khalani pamenepo. Koma pene pake chidwi palibe dutsani.
There's one more suggestion I have.
Pali kulingalira kwina komaliza kamena chiganizo china pamenepo.
You might ask the people, do they have a prayer request that you could pray for them?
Nawe zina anthu aja tikwalalikira aja tikuona kuti uthenga usakulandira tongowafunsafunsa. Chabwino uthenga ndi umene umati ayi. Koma muli chosowa tikupemphereni.
And depending on the prayer request, you could go back in 1-2 weeks and say, how is that situation?
Ndi akati pasa chopempherera chija padzakhala polowera pathu lwendo winawo. Paja nabwera pano tinadzapemphera zili pati. Ndi yankho limati akupatsera kuthoona sikuti mwina tsiku limenelo mphepo ikuwomba.
This is a simple way to show God's love by praying for them and caring for them.
Iyi ndi njira yoonetsera anthu aja kuti chikondi cha Yehova chili mwa iwe ukuwakonda ndipo kuwapempherera.